levels.
Thank you, lighters.
Yeah. Thank you to all of you who made it possible for me to be here. Every single one of you has not gone unnoticed. Musically yours, Booger 2. One love. I choose my kettle. Iminyango sengvuleki. Isikhathi sami manje sokundisa. Ngisandinga lelo sizo. Lihlangane futhi nalelo thando. Ngoba ubuka mangenazo. Ubuka la vizimbo. Baningi labantu ngabakhohlwa kanjani kuse one by one bayazaza kuba. Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi lelo babuzise. Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi lelo babuzise. Awulabe bangibolika imali. Awulabe bangibolika impahla. Awulabe bangilalise emakubo. Ngaleya mihla kusabheka. Ubuka la bahlupheka. Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi lelo babuzise. Bonga labantu bangisiza ukuthi ufike la ngkhona. Inkosi lelo babuzise. Awulabe bangibolika imali. Awulabe bangibolika impahla. Awulabe bangilalise emakubo. Ngaleya mihla kusabheka. Ubuka la bahlupheka.
Wami ngiyambonga amagenge to all ekuseni kwadu ngiyavova ney'hlwele ziyabona akekho umuntu uzokhona bayazi nesizolo izinto zami ziyabhubha phambili ngiyashova umdali wami ngiyambonga amagenge to all ekuseni kwadu ngiyavova ney'hlwele ziyabona akekho umuntu uzokhona bayazi nesizolo awunkosi ngicela ubabusise.
Ngicela ubabusise.